Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA kyagala kaweefube okubangula abantu ku butabanguko obwesigamiziddwa okukikula ky'abantu ayongerwemu amaanyi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Atwalibwa ekikula ky'abantu mu KCCA Shira Birungi Gandhi agamba nti obutabanguko buno okusinga bukosezza bakyala n'abawala naddala mu mulembe guno ogwa tekinologiya, nga KCCA akukwatagana ne bannamikago abalala okukakasa nti abakyala n'abawala bayambibwako mu kulonkoma babakolako obulabe ku mitimbagano n'okumanya gye bayinza okuloopa. Gandhi yategeeza nti okutulugunya kuno okuzingiramu okwogera ebigambo bisiga obukyayi, okubatiisatiisa naddala ku mikutu gimugatta abantu nga Facebook, Instagram, WhatsApp ne X. Babadde mu kufundikira ebikujjuko ebyekuusa ku kwefumiitiriza ku nnaku 16 ez'okumanyisa abantu ku butabanguko obwesigamiziddwa ku kikula ky'abantu.
Tugenda kubanga tulagirira abantu kye tuyita referral pathway, oba gye basobola okugenda okufuna obuyambi obw'enjawulo, kuba bwe baba batulugunyiza omukyala oba omuwala obuyambi tebubeera bwa kubuulira kyokka. Waliwo okugenda ku poliisi, waliwo okugenda mu malwaliro oluseebeera rape case, waliwo okugenda mu bacounselors okumubuulira kaakati eyo pathway gye basobola okufuna obuyambi n'okubalagirira engeri gye bafunamu okuddukirirwa nga bafunye embeera ezo. Kye tuliko olwaleero wano okubalaga n'okubanga twetabamu ekujjuko ebyo.
Oyo Shira Birungi.